Marifa alionipa Mola yamefanya nijisiri na kujua kipi ni bora endapo left langu ni mental. Nimejifunza mengi kupita hata maninja, kama anachofanya upendi basi unaruhusiwa kupinga. Naishi nikiamini kwamba maisha ni sadaka, ila naweza nikatoa alafu nikashindwa kupata. Usawa ni giza na mwanga ni mshumaa, pindo kifanya mujiza sindo tunahisi kupaa. Utandawazi nao umeua taifa la leo, kuli vita zimeshamili. Mtoto miaka 10 squeeze anawaza deal. Naishi nikiwish Kristo haje mara pili, kwani huku nakokwenda sio umegeuka kisiri. Mwenyezi Mungu wasamehe wale wenye mizigo na kisha uelemewa na ujita macheck bobo. Disaster imezidi, ulimwengu umegeuka nyoka, wao wanafanya kusudi si majanga na tukuta. Umejifunza mengi kupita huyu na yule, nachofanya huwa najitahidi nisifanye bure. Nisifanye bure.
Yes yes yo, this is what the bro. Muziki hip hop sasa sio kwa show. This is love flow. Huwa tunajidai. Tuna look at you. Kama butterfly. Yes yes yo, this is what the bro. Muziki hip hop sasa sio kwa show. This is love flow. Huwa tunajidai.
Unawavua samaki wa biti kama jokea, kauzu na mweka baridi ndo wananza kujongea. Yuno nani naongea, nyangin kutaboy naichana mistari mbaka wakongwe na wacha hoi. Isondoki nyumbani kwani misioleka lutigite, miso keitao, mini mtoto chile binsite. Amini amini kwamba imebaki logo sana sekunde kaza, ili uje kufika wasa wakonyesha. Nani mkali mimi ama wewe, sio kuchekesha kazuzu masawe na kiwewe. Kumwaga milanga vina vya matawi ya juu, weleta vimbwanga mwisho utapasi. Chenchikala, toka pina mbaka jelemana chenchikaya, toka domo mbaka vampaya kwanza buaya. Huu sio mziki wa kitoto, jinsi nipofaya na unguza mbaka zimamoto.
Yes yes yo, usiwaze bro, huu mziki hip hop na sio kome show. Jinsi mnapo flow, watu nagidari, tuna look at you kama butterfly. Yes yes yo, usiwaze bro, huu mziki hip hop na sio kome show. Jinsi mnapo flow, watu nagidari, tuna look at you kama butterfly.
Wanitaji niwe cool wane play ka football. Kiziki ni mistake mi nafanya wonderful. Kwanti kati zi siwezi nikakosa ho. Nipe mic ni wa scratch design ya fimbo za pool. Minta baki state lakini so state ya zo. Mejifunza ushen stoka kwa sauz makabu. Nabiyo alafiki mzuri na mbaya anayeni zo. Toka niko down hivi kwa sasa dono unanu.
Mina hip hop mapacha kama Peter and Paul. Sikatitama kwenye darasa linosoma Ben Paul. Uchana nimeanza way back toka before. Enza primary stage mekufika form 4. Mina punch nzito kama ngumi ya Tompo. Mini jant sudafu kama kina popo. Na nita baki juu kama kofia ya jogo. Pasina kushuka chini wala kulose control.
Yes yes yo, usiwaze bro. Muziki hip hop na sio kwa show. Kisi na kufo, watu na kidari. Tuna look at you kama butterfly. Yes yes yo, usiwaze bro. Muziki hip hop na sio kwa show. Kisi na kufo, watu na kidari. Tuna look at you kama butterfly.
Rap, you know Ask You Records. Along the face, here's a bro. The honor lies, Prota. Yeah, let me let's.
Faces.